Igitabo cya Nehemiya igice cya 11. Abatuye i Yerusalemu. Nuko abatware b'abantu bagumi i Yerusalemu, kandi abandi bantu bafinda ubufindo bwo gukuraho abantu umwe umwe mu icumi ngo babatuze i Yerusalemu mu rwa wera, n'abandi basigaye bose mu yindi midugudu. Abantu bashima abagabo bose bitanze babikunze ngo baturi i Yerusalemu, kandi aba nibo batware b'igihugu babaga i Yerusalemu. Ariko mu midugudu y'Ubuyuda, umuntu wese yabaga mu gikingi cye mu mudugudu w'iwabo. Abisirayeli n'abatambyi n'abalewi n'abanetinimu n'abuzukuruza b'abagaragu ba Salomo. Muri Yerusalemu harimo bamwe bo mu Bayuda n'abo mu Babenyamini. Muri bene Yuda ni Ataya mwene Uziya mwene Zekariya mwene Amariya mwene Shefatiya mwene Mahalaleli wo muri bene Peresi, na Maseya mwene Baruki mwene Korihoze mwene Hazaya mwene Adaya mwene Yoyaribu mwene Zekariya w'Ishiro. Bene Peresi bari batuye i Yerusalemu, bose bari abagabo b'intwari 468, kandi aba nibo bene Benyamini. Saru mwene Meshuramu mwene Yowedi mwene Pedaya mwene Kolaya mwene Maseya mwene Itiyeli mwene Yeshaya, akurikirwa na Gabayi na Salayi, bose bari 928. Kandi Yoweli mwene Zikiri yari umukoresha wabo, na Yuda mwene Hasenuwa yari uwa kabiri mu batware b'umurwa. Mu batambyi ni Yedaya mwene Yoyaribu na Yakini na Seraya mwene Hirukiya mwene Meshuramu mwene Sadoki mwene Merayoti mwene Ahitubu umutware w'inzu y'Imana, na bene wabo bakoraga umurimo wo mu nzu bose bari 222, na Adaya mwene Yerohamu mwene Peratiya mwene Amusi mwene Zekariya mwene Pashuri mwene Marikiya, na bene wabo b'abatware b'amazu ya basekuruza bose bari 242, na Amashisayi mwene Azareri mwene Hazayi mwene Meshiremoti mwene Meri, na bene wabo abagabo bakomeye b'intwari 128. Kandi umukoresha wabo yari Zabudiyeli mwene Hagedorimu. Kandi abo mu Balewi ni Shemaya mwene Hasubu mwene Azirikamu mwene Hashabiya mwene Buni, na Shabetayi na Yozabadi bo mu batware b'Abalewi abakoreshaga imirimo y'inzu y'Imana yo hanze, na Mataniya mwene Mika mwene Zabudi mwene Safu wari umutware watereraga abandi ishimwe iyo basengaga, na Bakibukiya wari uwa kabiri muri bene se, na Abuda mwene Shamua mwene Garari mwene Edutuni. Nuko Abalewi bo mu murwa wera bose bari 284, kandi abakumirizi Akubu na Talimoni na bene wabo barindaga amarembo bose bari 172. Abatuye mu yindi midugudu. Abandi b'Isirayeli bose n'abandi batambyi n'abalewi baturaga mu yindi midugudu y'Ubuyuda yose, umuntu wese muri gakondo ye. Ariko abanetinimu babaga Oferi kandi Siha na Gishipa nibo bari abatware babo. Umukoresha w'abalewi i Yerusalemu yari Uzi mwene Bani mwene Hashabiya mwene Mataniya mwene Mika wo muri bene Safu b'abaririmbyi bakoraga imirimo y'inzu y'Imana, kuko umwami yari yategetse ibyabo akagerera abaririmbyi igerero ry'iminsi yose. Kandi Petahiya mwene Meshezabeli wo muri bene Zera mwene Yuda yari igisonga cy'umwami cyarangizaga iby'abantu bose. Kandi mu birorero n'ibikingi byabyo bamwe b'Abayuda baba i Kiriyataruba no mu midugudu yaho, ni Diboni no mu midugudu yaho, ni Ekabuseri no mu midugudu yaho, ni Yeshua ni Morada ni Betipereti ni Hasarishuwari ni Berisheba no mu midugudu yaho, ni Sikuragi ni Mekona no mu midugudu yaho, na Enirimoni ni Sora ni Yaramuti ni Zanowa na Aduramu no mu midugudu yaho, ni Rakishi n'amasambu yaho, na Azeka no mu midugudu yaho. Uko niko batuye uhereye i Berisheba ukageza mu gikombe cya Hinomu. Aba Benyamini nabo baturi Geba bageza hirya yaho i Mikimashi, na Ayiya ni Beteri no mu midugudu yaho, na Anatoti ni Nobu na Ananiya ni Hasori ni Rama ni Gitayimu ni Hadidi ni Seboyimu ni Nebalati ni Rodi na Ono, haba umubande w'abakozi b'abahanga. Kandi Abalewi bamwe bo mu Bayuda bifatanya n'Ababenyamini.